Police mu district ye wa Kisoye kuti omukuru w'essomero gata kone metroni abesomero erimu mu kitundu ekyeggombe bagiyambe ko mukunonyereza kuwayo kweriko ku ngeri omuyizi w'ekibiina ekyokutano gye yeetugidde mu kisulo okusinziira ku police station ye wa Kiso omugenzi wa myaka 14 egy'obukulu abadde asomera ku ssomero eriyitibwa Kololo Junior School mu Ssere ye Kayunga mu waada ey'eggombe eyo mu district ye wa Kiso nono nga yasangiddwa ng'alengejjera mu kisulo mchimu ku bisulo eby'essomero ku ssaawa 2 ez'ekiro ayogerera polisi mu Kampala n'emiryango Rachel Kawala agambye nti omugenzi ono ye Kiseka John Terry kati okunoonyereza okwa polisi kulaga ng'abayizi bwe baakomyewo okuva mu kusoma okw'ekiro wabula okuyingira mu kisulo kyabwe ekyo amaaso ne gatuukira ku munnaabwe John Terry ng'alengejjera mu bbanga kati mu bwangu ddala abantu bano baategeezezza ku metroni metroni naye n'akola ogugwe n'ategeeza ku director director bamutegeezezzaako ate oluvannyuma polisi n'etegeezebwako nayo kati polisi bwe yatuuse ku ssomero lino kigambibwa nti yasanze omubiri gw'omugenzi guno nga n'ogusibiddwamu akaweerwa kamyufu nga gulengejjera ku gumu ku mirabba egya kasolya mu kisulo ekyo bwetyo kwe kukwata director kw'oteeka ne metroni bagiyambeko mu kunoonyereza omubiri gw'omugenzi oluvannyuma gwatwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro kule e Mulago nga n'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso naye omwogezi wa polisi mu Kampala n'emyano Rachel Kawala akkaatiriza bw'ati
nga tukutte director w'essomero lino ne metron batuyambeko mu kunoonyereza nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa e Mulago okugwekebejja nga tutandise okunoonyereza ku nsonga eno agye tuyise suspected suicide
wabula polisi fudeyo nerabula abamasomero kw'oteeka abazadde gattako n'abakuuma abaana okugitegeezangako oba okusaba obuyambi bwonna singa abaana baabwe babeera boolesezza obubonero bwonna obw'okukabirirwa
ng'era tukubiriza abamasomero abazadde n'abakuuma abaana bw'olabawo enkyukakyuka mu mize oba mu mpisa z'omwana wo tutegeezeeko bw'olaba nti omwana wo yeyawulayawula nnyo ku banne tutegeezeeko oba funa omuntu omukugu asobola okumuyamba okusingira ddala olumu wabeerawo signs eza depression mu baana tugezeeko nnyo okuziraba okusingira ddala bwe batandika okweyawula mu bannaabwe tunoonye abakugu abasobola okutuyamba abaana tubawo obudde obwogera nabo
embeera eno tesookedde mu kitundu eky'eggombe eyo kyokka kinajjukirwa nti mu mwaka ogwa 2025 omuyizi Elisha Masesazo w'emyaka 16 egy'obukulu naye yasangibwa alengejera mu kisulo ekimu ku ssomero erya Seeta High mu disitulikiti y'e Mukono Sesazo ono kigambibwa nti yakozesa katimba kansiri okwejja mu bulamu bw'ensi eno ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo oluvannyuma lw'okuva mu kibiina